mubera rugo umugore udatega amaboko umugore wahagurukiye gukorera urugo rwe batinyuke bakura amaboko mu mifuka bakore
iyo nguzanyo narayibonye ndarayishyurira narangira
mbere nari nzi ko abagabo bafite ubundi bwenge bundi butari nk'ubw'abagore
ni bagenzi bacu barakora kabisa nk'abantu b'abagabo
kububereye urugo bisaba no kuba hari icyo umariye urugo
ndashimira perezida wa repubulika kuko yaduhaye kumva ko natwe tugomba kwitinyuka
ibikorwa byacu tugiye kubireka bivuge cyane kuruta uko twebwe twavuga
umva mubera rugo umugore ubereye u Rwanda
ndagusuhuje ngo nikaze mu kiganiro cyacu mubera rugo kuri radio Rwanda nkabanerekeje mu ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Nyanza umurenge wa Mukingo ni umurenge uri ku muhanda aho benshi bakunze kwita igatagara handi winjirira gatagara neza umurenge uraho hafi ndi kumwe n'imiryango igera kuri itatu tugiye kuganira nge ndi mu Kayiranga Rose rero nkuko bisanzwe mu kiganiro mubera rugo iyi miryango twahisemo ni imiryango navuga ko ari imiryango y'indererwamo ni imiryango y'ikitegererezo ni imiryango ho zibana makimbirane baza kuyavamo babanje guhugurwa n'umuryango rwa Mureke barahinduka uyu munsi babanye neza kandi mu byo bamaze kumbwira mu kanya bavuze bati iyo umuryango umugore n'umugabo babanye neza hari iterambere bageraho birumvikana mu rugo rwabo abana bakabaho neza nabo bakashyira amaraso ku mubiri niko navuga ngira ngo byinshi baraza kubyivugira tugiye kuganira twumva ubuhamya bwabo uko bari bameze mbere batarahugurwa uko baje guhinduka n'icyerekezo bafite mu iterambere aho bagana mu iterambere bafatanyije nk'umugore n'umugabo reka ntangire n'umuryango wa Nshimimana Alexis na Mujamare Jean d'Arc batubwira uko urugendo rwabo uko bari babanye mbere amakimbirane babagamo uko baje kuyasohokamo Alexis tubanzirize
yego nuko bavuga ngo mere tutari twakora amahugurwa ya rwa Mureke numvaga ko hari imirimo y'umugabo hakaba n'imirimo y'umugore ariko tumaze gufata isomo rya rwa Mureke
namaranye igihe kingana icyo utaramenya ibyo byose ko bibaho gufatanya
yego twamaranye nk'imyaka igeze kuri 6 ntari namenya yuko hari imirimo nako nkizi yuko hari imirimo y'umugore hari n'imirimo y'umugabo ariko tumaze kubona isomo
wenda mbere kubona isomo nyine tunyuriremo byagendaga bite muri iyo mirimo hari umugore yakoraga wenyine niyo umugabo akora wenyine ninde wahaguhiraga udusobanure mu buryo burambuye
mu bigaragara cyangwa se mu byumvikana umugore niwe wavunikaga cyane kuko nge numvaga ko ntashobora kuba nafata injere kandi ngo nge kuzana amazi mu rugo nkumva ko izari inshingano z'umugore icya kabiri numvaga ko ntashobora kuba najya mu gikoni ngo nteke mu gihe umudamu yaba yagize ikibazo
ngiye kibazo
yego
ujya mu gikoni ariko umugore afite ikibazo gusa
nge niyo myumvire nari mfite icyo gishye
imirimo yawe ari iyihe ya Jean d'Arc ari iyihe
umurimo wanje nge numvaga yuko ngomba guhinga nimba nagiye kuko ndi umuhinzi numvaga ko nimba mpinguye ngomba kuza nkakaraba nkatembera ibisigaye bikaba iby'umugore
Jean d'Arc wakajya icyo gihe mwajya na guhinga
twarajyanaga yego none twava guhinga nge nkaza nkakaraba agasigara mu mirimo ye nange nkatembera
twajyanye guhinga
twajyanye guhinga
guhinga niwe wari umurimo wawe
niwe wari umurimo wanjye
ya Jean d'Arc ari iyi
ya Jean d'Arc yari hari kuvoma hari ugutashya hari uguteka hari ugukarabya abana nindi ntarimo kwibuka neza ariko ijyanye niyo mirimo yo mu rugo
ugahinga gusa akagufasha ariko ibindi ukabimuharira
cyane
reka nawe mubaze Jean d'Arc uraho nawe
muraho neza
amakuru
ni meza
ibi byose warabishoboraga
ibyo byose narabikoraga mu byukuri ntago ibyo umutware wanjye abashije kubabwira ababeshyeho mu byukuri twajyanaga guhinga twataha nyine ugakaba uzi ko agomba gukaraba ariko jyewe nkazana amazi nkazana inkwi nkaza ngakubura yenda nasize ntanakubuye ubundi se nkateka ubundi ndarangiza nkagira gute nkasubira muri ya ntabire tuvanye guhinga
yibereye
yibereye wenda ku muhanda aho hose ngo yahinze gusa niko kazi ke yakoraga
iyo wowe wajyaga guhinga abana se byabuga bimeze bite
Yo nabaga nagiye guhinga nyine hari giye wenda nabaga naraje nk'ibyo kurya by'abana ubwo nyine wenda ibyaraye nyine nkaba nashobora kubiha abana noneho twafa guhinga nkaza nchaka ibyo kugira gute ibyo turi bufate natwe kwifungura ya kumanwa
yego kutamubwira ngo gufashe
mu byo kuri rwose nago nashoboraga kuba namubwira ngo ese wamfashije iki ngiki gusa nyine nabonaga yuko nyine ariyo kamere yabo
ariyo kamere yabo cyangwa ariko bigomba kugenda
ariko bigomba kugenda nyine
bese washa washatse wumva ko ariko bigomba kugenda
nashatse nyine nzi yuko tuzafatanya n'umutware nyine ariko mpageze ambere ibamba
akubera ibamba
yego
ariko ntago yakubwiraga nabi
oya ntago yambwiraga nabi ntago yambwiraga nabi gusa nyine yahitaga yikabira nyine ubwa kigendera ariko nabwo yanataha nabwo agasanga n'umundi natunganyije imirimo y'umugoroba nta kibazo nyine ubwa kazi ke kabagara ko guhinga guza yego
wowe ugahinga ugatunganya urugo ugatera intabire ugatana nta nubwo mwavuga guhinga ngabe yakwasura kwi cyangwa ngo abe tahana ikidomoro cy'amazi
reka ntago yashoboraga kuba yabikora umurimo we nyine wari wo gufata isuka gusa
ukumva nibyo
mwumva nyine ngo naravunikaga mu bitekerezo byanjye nkavuga ese n'ukugushaka urugo bimera nyine nanjye nkumva birambangamiye
ubwo byi abana bangahe bimeze bityo
nari mfite umwana wa kabiri umwana wa mbere bwo nakoraga bike yambashije ariko nawe akabona ko nyine ari byo mbashe nyine akabyihanganira
Alexi ubwo se ntaragera ngo waje gushyirwenge kugihe gute waje kwivugurura gute wumvaga umugore atananirwa
nago ibyo nabitekerezaga numvaga ko umugore ari gukora inshingano ze nkumva ko nje nta kindi kindeba byari kuntera ipfu niyo ntaza kuba narahindutse uyu munsi wa none nkaba nkiri muri bwa bujiji bwa kera reka mbyita ubujiji yego niho byari kuba biri kuntera ipfunwe ariko uyu munsi wa none kuvuga ibyo nakoze mbere ntago biri kuntera ipfunwe yego
iyo mwahinguraga gatinda nko guteka wewe warakarabaga ugategereza ko bishye kandi wasanga umubwira uti bite byawe amasaha akageze gutya utarategura byo kumeza bimeze bite
cyane nabaga ndi umusirimu waho ngaho ntegereje kurya agateka bigashya akangaburira nkigendera ntago nabigeraga ntekereza ngo ese ko ndeba arimo kuvunika kuko numvaga ko ari inshingano yego ariko nanone yende cyabiteraga cyane nabyirutse mbona papa nawe ariko abikora ntago yahinguraga ngo avuge ngo yenda agiye kuvoma amazi agiye gutashya cyangwa se agiye gutera intabire ubwo nanjye rero nkurira muri iyo myumvire numva yuko umugabo akazi ke ari uguhinga
inshuro nyinshi umuntu aganiriye n'abagore ku bijyanye n'ubufatanye mu rugo ubwo turavuga ubwuzuzanye mu rugo gufatanya imirimo buri wese icyo ashoboye babitindaho cyane bavuga ko ingo nyinshi usanga abagabo bataramenya ko bagomba gukora ya mirimo yindi niba mwarabyinjiyemo barabyumva abaturanye ku buryo bavuga bati Alexi asigaye azana ikidomoro cy'amazi asigaye ashaka inkwi asigaye ateka ibyo bintu barabyumva
ntago babyumva kuko kenshi usanga nk'iyo babonye ndi gutera yenda nk'intabire baraba bati noneho umugabo yararozwe byararangiye yego ariko kubera ko nzi icyo ndi gukora nge mba numva ari ishema kuri njyewe niyo babivuga ari isoko ntacyo byaba bintwaye kubera ko nzi ko ndi guteza urugo rwanjye imbere kuko nasanze nkivunisha umugore nari naradindiye ku kijyanye n'iterambere ariko uyu munsi wa none aho amariye kumva isomo rya Rwamureke ubu ngubu ndajyana n'umudamu tugafatanya kandi nkabona uko nari meze mbere atari ko nkimeze mu rugo mu bigaragara urugo rwacu ntago rusaba umunyu kubera gufatanya
akantu gatoya Alexi
yego
nibaza ko kubivuga ari ugutesha agaciro iterambere ry'urugo
yende iyo ni mu mvugo ya kinyarwanda
mwezaga imyaka twavuze ubuhinzi sinzi niba n'ubworozi mwarabukoraga umugore yabaga afite uburenganzira cyangwa yabaga ari uguhinga agakora ya mirimo ariko ibindi bikitwa iby'umugabo kuko ari we shefu rugo
ku kijyanye n'ubworozi nabwo yenda nashoboraga
ndavuga n'uburyo mwafatanyaga umusaruro
yego ku kijyanye n'ubworozi nashoboraga kuba nagenda kwahira nk'ubwatsi nkatura umubumwe nkigendera nkaba nzi kwakazi nkarangije noneho ku kijyanye ubwo shati yenda kuvuga ku kijyanye no kujera umutungo wo mu rugo nge nashoboraga gufata icyemezo nkaba nagurisha n'inka ntabibwiye umugore yenda kaza nkabimwumvisha nyuma ariko amakosa nayakoze inka nayigurishije
agaceceka
ariko nyuma uyu maze kubona isomo rya Rwamureke ubu uyu munsi wa none ntabwo nshobora gukora amakosa ameze gutyo mbikoze nabona
kandi Rwamureke byarayoroheye kugira ngo baguhindure
byari bikomeye kugira ngo twumve iryo somo ntabwo byari byoroshye kuko twarabanje tukiga bakatubwira bati ese imirimo y'umugore ni iyihe imirimo y'umugabo ni iyihe tukayitondagura nk'abagabo kubera ko twumvaga koko turi mu kuri tukaba tuti imirimo y'umugabo ni iyi ngiyi imirimo y'umugore ni iyi ngiyi ariko bamaze kutwigisha twasanze nta murimo w'umugore ubaho cyangwa umurimo w'umugabo ubaho
utima urugo wawe wari waramuvunishije
cyane bikomeye
akagongo kari kuzacika ari kuzasaza imburagiye
cyane bikomeye rwose
guhinduka nabyo buriya ni ikintu cyiza cya mbere kwemera kuva mu bya kera kagendana n'igihe kuko niterambere niri gusiga cyane ko wambwiye ngo twafashe ubu twafashe umurongo tumaze kugira aho tugera niki cyakubangamiraga cyane Jean d'Arc
ikintu cyambangamiraga cyane umugabo wanjye rwose iyo yabaga yakarabye nkuko yagiye numvaga nasigaranye ipfunwe nkavuga nti rwose ibi bintu nago giye nzabishobora kugeza mu buzima bwanjye bw'iteka ryose rwose byarambangamiraga nange bwanjye nkumva no gufata abana neza ngo mbahe urukundo rwa kibye nkumva birananiye ariko nyine nkuko yabibabwiyeho twamariye kubonera amahugurwa ya Rwamureke nyine byaradufashije cyane bituma urugo rwacu rutera imbere turahaguruka turafatanya ndetse n'abana bacu tukabona ko tugomba kubere ku rukundo nyine tukabere icyo tugomba gukora nabo ubwabo bakabibona kuko ubu ngubu bamaze gukura n'abana bamaze gukura bamaze kumenya icyiza n'ikibi yarigenderaga nyine akampa amahoro ariko nyine hari igihe yazaga nyine akaba yenda gasanga yenda nk'ibyo kurya ntibiraboneka akavuga ati ngiye kwiryamira ubwo nyine nkavuga ntese waretse ibyo kurya bikaboneka ariko hakaba igihe nyine nimba yabaga yavuye nko ku muhanda yinywereye wenda n'utuzi cyangwa se n'ibiki yafashe n'ikindi kintu ubwo akaba aragiye arabyivumburiye akaba arabisize ubwo natwe yenda n'abana nanjye nk'abana n'abana bikaba byanagaburira abana bakarya bamara kujya bakaryama nasigurugo rwose hari igihe cyageze ndabitekereza nkavuga ese ningenda noneho bizagenda gute none abana bange nzabasigira ndi kuko ariko kwera ko nari nzi yuko nta hantu mfite ho kujya kuko nta babyeyi ngira ngiye bundi mpfubye nkemera nyine nkihangana nkavumira nyine nkagira gute nkabikora kuko mbibashije
ni nk'agahimana ariko
agahimana ku bushake
agahimana kubera ubujishi nukubera ubujishi kubera kudasobanukirwa
dukomeze n'abandi ni ikiganiro cyacu mubera rugo ndi mu murenge wa Mukingo ni mu karere ka Nyanza tumaze kuganira n'umuryango wa Nshimimana Alexis ndetse na Mujama Maria Jean d'Arc mwumvise uburyo bari babanyeho mbere umwe ari nyiramiruho niko navuga reka mwite gutyo Jean d'Arc hanyuma Alexis nawe bakavana guhinga kikarabira akagenda agatembera kandi rimwe na rimwe agataha yahaza amazi niko Jean d'Arc yavugaga mu kanya turi kureba uburyo abantu bashobora kwigira ku bandi nabo bagahinduka twakira umuryango wa Kwishime Mpabuka na Mukarurinda Rose uraho neza bazina
uraho neza
byari byifashe gute iwanyu Rose
urebye nyimara gushakana n'uwo mutware wanje kwashakanye mbona ko ari umuntu tuzafatikanya mageze twarafatikanyije dufatikanyaho igihe gitoya mu kindi abayiboneye akazi ajya mu kazi njyawe n'umuntu ugiye guhahira urugo urugo akajya acishamo akazana amafaranga hari aho nigeze gukora akajya akora ibihumbi 50 ariko yazanye igihe gitoya ubundi ikindi gihe najya mubazana ise kutazana amafaranga twapangiye iki ari hehe
kandi wowe uri gufasha
nimwe ndakora mu rugo njyenyine mvunika mugaba akanyihanganisha akambwira ati humura sindahembwa nanjye ngumva ko ari umuntu utarahembwa wenda igihe cyageze ndabataramuhemba ariko najyaga kumubaza nkagumiza nkamubwira ese mutware koko kureba nimwe mvunika mu rugo kandi ukaba ujya gukora amafaranga nkaba nayabona ubundi akazi wakaretse yarangiza akambwira ati umva ati wikwirirwa utekereza iby'amafaranga ati amafaranga ararangiye ubwo naburaga uko nigira mu rugo nza kuvuganira ka nsinyisubi iwacu ngo nitwe umukobwa nereka nze nisunga ikibina nyine nagenda abandi badamu akanganiriza ndagenda nigira mu kibina
agahinda kenshi ariko
agahinda kenshi kenshi
iyo atahaga se mwakiraga unezerewe
ntabwo byabaga ari neza kuko yateruraga kubaje mu rugo nkakirangiye kumva nzanye akantu k'umujinya maze mu gihe kinini kuko ari igihe kinini nshaka kuvuga mbese asaga nkaho n'urugo asa nkaho ashaka kuruta nuko nagizwe n'umukecuru witwa Sarayi ndagenda ndamutekereza nk'umukecuru kuko ni umuntu ukunda kumba hafi yamubwira ibibazo mfite nawe akajya acunganwa n'umugabo avire ku kazi akamubwira ati ariko se ubundi kwano hahora imiserero akazi ubundi ujya gukora nta mafaranga naboneka waje ukicara mu rugo umugabo akanamwumvira akamubwira ati rwose akazi nanjye ndabona bincanze bigiye kunsenyera ariko nabyubahiriza ngo nakaza nampuke ubwo rero tuza kubona umushinga wa Rwamureke natwe tuwuzamwo umushinga uraduhugura ubu nako kuvuga ko navuga ngo niho nzanye akabiri nzanye n'agasura ari meze nabi cyane kuko ibibazo byari byaranshanze nakubonaga uri nk'ahari imbere mbona uri umuntu ndi busuhuze ariko simenye igihe wamitiyeho kubera ibibazo uba wumva ubwonko bwawe bwarayaze hari n'igihe yazaga naterwa kwarura rwose tukarya bisanzwe ariko nagera ku buriri amara simenye aho aturutse ye nkarira ku buryo buri bwagendaga bugatota wagashiduka yumva nyine akora avuga ati ubundi rimwe urarizwa n'iki amuganiye kankubwe n'inzarira mpaka kukubaza ngiye wanzenye mbona byarancanze yarabyumvaga kuko icyo giye nyine yabonaga narize aravuga ati hangane nyine ati ibintu bikuriza bizashyira bishire nkambwa bizashira gute utaza ngo twicarane mu rugo twese dukore duhurize hamwe umugaka kambwa ati hangane n'umuntu bizashyira bikemuke ubwo akiri kuri ako kazi yafataga imyenda kaza ari nko kwijugunyira nka wa muntu ukora akazi ko mu rugo fure akitere parufa kayitera kukazaho ari imyenda na imesa nkumva ni parufe rimwe yonyine nkambwira niko se ubundi ko witera parufe uko ntuyiza nana mu rugo ubundi nukubera iki akambwira ati reka reka mbananga ko abana bayitera ninase wazayizanye nkayibungabunga nanjye byibura namara koga ngize naho njya no muri ako kabina nkakitera ko nanjye nabo umuntu umva umugabo nageza ko yajyazaniye parufe ndayibura ariko aho umushinga rwa mureka waje
numvise ko icyo yakobazaga cyane ariko yakoraga ariya amafaranga ntayazane mu rugo imirimo yose yaragufashaga
nayo yamfashaga nase aho yimfashaga gute kandi amafaranga yabaga yayaririye ku musozi njye nari ntunzwe n'ikibina ari ukuguza nkashyiramo abahinzi bakajya ngo ni wa muntu koko ufite akazi bakabona ndahingisha kandi nayo yasohoye yayanywereye ingaruka byatugiragaho nuko mu rugo wasangaga ibyo twako ibyo nakoze ugasanga ibibazo byose ninjye ubyibaza aye yayabona ugasanga yagize gute yayanywereye ubwo murumva hagati yaho ngaho ntabwo urugo rwacu rwateraga imbere ahubwo rwahoraga rusibira hasi nkabyihanganira ariko umushinga rwa mureka waje ukaduhugurira ni ukuri turimo turatera imbere
umurimo yakoraga mu rugo ni uwuhe
se nakubwira ko ari uwe ko atanamfashaga guhinga yamfashaga guhinga yabaga uwo kwigiraho ngaho akikorera amafaranga akinywera gusa ku musozi wacu aho twari dutuye yitwaga kimaranzara ni kimaranzara aho yabaga ateye amata ko avuga ngo agiye kunywa bakoreshaga telefoni batibanguka amabuka yageze muri aka kabari atugurire nguko uko nabaga mutunze twarwanye nk'inshuro nk'eshatu yamimiragamo kwa kundi umuntu avuga ngo ndaguhima hahandi ho kwiyahura kuko njye hano igihe nagerageje kwiyahura mbona nabyo n'ibintundiye ari ibibazo byanshanze
kubanza agahinda ko mu rugo kababaza
karababaza cyane
mpabuka uraho nawe
uraho
amakuru
meza
ntabwo narimbajije rose niba agahinda yaragashize ubona yaragashize
yaragashize
waragashize
naragashize ubu ngubu umva ntabwo nabona uko nabivuga kuko ubu ngubu turakora tugahuza nimba ari imyaka duhinze turapanga igitangira gutura nimba ari ibyo bigori tukapanga tuti mu rugo nimba ari ugukora isuku ni isuku
uraseka
yego mana guseka gusa ubu nsigaye mwitashara kanyitashusha ni ukuri
mbere se ntabwo wabikwitaga
reka reka kuva nakwitwa njye ibyo biberaho umushinga rwa mureka waje ukaduhugurira
niho shera ishusho yatashye iwanyu
niho yatashye iwanjye mbona ndayibonye nabaga ndi umuntu utarashyingiwe nagira ijambo aho umushinga rwa mureka uziro turashyingirwa hano ku murenge dushyingirwa no mu itorero turanabatizwa mbona ibintu bigenze neza nanjye nshaje wa
agasura
karagaruka ni ukuri ni agahinda kari karanshajishije
mpabuka ubundi bajya bavuga ngo ni byiza buriya kuba ari inkuru nk'izi ngizi kuko zifasha abandi hari abandi babayeho muri ubu buzima mwabagamo batarahinduka bataramenya ibyiza ariko kandi baranavuga ngo guharya ngo ubugabo butisubiyeho ngo bugira gute
bubyara ububwa
nibaza ko kwisubiraho ari byiza cyane ubiwanyu ni amahoro bimeze neza
iwacu bimeze neza kuko hari n'abantu bajya baza kungisha inama bati we wakoze uwuhe muti hari imiryango nanjye nagiye mbasha kunga kuyiba hafi nabo bari barananiranywe umugore yahukana umugabo agahita agurisha nk'inka ndaza bambaza ibanga nakoresheje nanjye rero ntaramenya iby'uburinganire n'ubwuzuzanye ubu ngeze aha ngaha nateruye umwana wa nyuma mbyaye ejo bundi ntabwo nigeze nterura umwana
ufite abana bangahe
ufite abana bane hapfuye babiri
nduvuga ngo mu bana bane bose
bari batandatu
umwana wa nyuma niwe wateruye
niwe nateruye ntabwo nigeraga nterura umwana
kubera ikize
mva nabonaga biri iyo mirimo ari y'abagore niyo nabaga nifitiye
akazi wemeraga ko umwana ari uwawe
naramwemeraga cyane ibyo guterura abana na kada ntabwo byandebaga
umwana mwavuganaga se muvugana iki
abana yenda kwa kundi umuntu ataha bakakubaza amakuru narabaganirizaga gutyo nkahita nigira mu buriri nkahita niryamira
ugahita wiryamira ariko numvise ko yaba Roza yaba Jeanne d'Arc tumaze kuganira nk'abagore bose baranyereka ko abagabo aribo bababangamiraga kuki bikunda kuba ku bagabo cyane
biriya bintu rero hari imyumvire twari dufite kiriya gihe navuga ko ari nk'imyumvire twebwe niba umuntu yagiye mu kabari akinywera iryo cupa nta kindi bumvaga nta kindi kintu bikurebaho ariko aho tumaze kumenya uburinganire bwuzuzanye twumvise ko ntawe ugomba kuvunisha undi
ariko n'iryo cupa uracyarinywa wenda naruzuka mukasangira rega buriya n'umugore agira inyota
cupa ryo naje gushyira ndarireka niba narajyanaga nk'ibihumbi ijana nabinyweraga uwo munsi hatahiraho nataha bakankubita nk'ibiryo bidafite n'umunyu cyangwa se nta n'amavuta
kandi yatsinze mu kabari
kandi nyasize ku kabari ugasanga umuntu arambwiye ati nguhaye inka nkahita nkubita hasi ngo ahubwo akaba nubwo mpagera bwakeye
roza gakingura
gakingura
ukamubwira nguki
ntaki namubwiraga nagendaga yankingura nkahita ninjira mu nzu nkahita nceceka gusa namusuzaga nkahita ninjira mu nzu nkahita nceceka kuko amafaranga nabaga nayamaze mvuga narahita nyaka amafaranga
ugahita wihagararaho
nihagararaho cyangwa se nkamubwira nabi kugira ngo atayanyaka amafaranga
ugataha wayara ku muryango ugasharija umujinya kugira ngo Rose atagira ibintu byinshi
navuga
urambwira uti hari igihe naryaga ibiryo bitagira umunyu kandi ugashobora kubirya umubwira nabi uti kucyotetse bitagira
umunyu ukanamubwira nabi nyine buriya hari ukuntu umuntu w'inzoga yibagirwa ko yaba yasize nk'amafaranga mu rugo ntubyibuke wamara kuyamara watekereza wakora kontrol ugasanga nta kintu wanahasize ariko ukihagaraho kugira ngo byarinde bya kigabo nyine kugira ngo atagusuzugura
none se mpabuka mu bana bane ufite uyu munsi ukaba warateruye umwe wa nyuma abandi bose batazi intoki za papa wabo batazi ijambo ryiza buriya umwana bakeneye umubyeyi iyo barebye ubona imikurire yabo ari imwe bitewe n'uko wamwitayeho
buriya hari ukuntu abana umwana arivukira hari umwana ushobora kuvuka wakura ibyiza wakura ibiba akitwara neza akitonda ukabona arakubashye nta kintu bimubwiye ariko nyine agashiriramo ariko nyine akabura ukundi kuntu abigenza
abana nyine barakwakiriye bagufashe nk'umupapa noneho mu rugo
cyane kuko mfite umuhungu wamaze kugira nk'imyaka 25 yumvise yuko hari impinduka yaje mu rugo mubwira ntemaze nabaga mu nzu iva kandi amafaranga naranayanywereye noneho atashya asanga inzu natangiye kuzikora aho maze kubona amahugurwa ati papa byagenze bitera abona impinduka ijemo arambwira ati nange ubu ngubu rwose icyo zajya mbona nzajya ngufasha ndabona ufite umurongo mwiza akambwira ati icyo uzajya ujya gukora ujye umbwira nange nkongerere ngufashe ndabona noneho utakiyapfusha ubusa ubona ko atagiye kwishima
babantu waguriraga mu kabari se bakubwiraga bati tuguhaye inka ugakubita amafaranga yose 50,000 hasi mukayanywera sinzi nibyo nka yaratahaga
harabayimpaga n'abambeshyaga
uvuze ngo ikiro
nyine harimo umuntu mwayimuhaye ariko abazimuhaye barengaga nk'icumi ariko hatashye nk'imwe
uyu munsi bariya bantu mwasangiraga munezerewe uyu munsi ntabwo bavuga ko bakuruze
barabivuga ariko mu kubivuga hari itandukaniro ryaho sigaye ntuye niba se narabaga mu nzu imwe y'amazi amwe ubu nkaba narafunze urupangu hagira amanegisi nkodesha nkaba batakimbona ku kabari ahubwo bambazi banga sigaye narakoresheje hari abaza bakambaza batese tubwire banga bakoresheje ndababwira nti nanjye kuva nava mu mahugurwa nari umurongo nanjye nagendeyeho nabonye imyitwarire nari mfite itariyo ariya mpombyaga niba naranyweraga 50,000 ku munsi nkaba ubu ngubu nyabona nkayagura imifuka 2 ya sima cyangwa 3 hari impinduka ugasanga barangisha inama bati
uraze yambwiye ngo nta kintu na kimwe yakoraga mu rugo
ntacyo
ako se wumvaga dusubiza ahandi wumvaga uri umuntu w'umugabo
wumvaga ndi umugabo
akazi kawe mu rugo rwo nta kamwe warufite
iyo nabonaga amafaranga nkamuhayo make numvaga biko ari ibyo nyine cyangwa se naba mfite nk'inka haza nabona nk'abandi bagura inka nti mu rugo mfite inyara nkagenda nkayigurisha ntamubwiye akaba nubwo asanga nayigurishije
hari abaturanyi mubona bakimeze gutyo
hari abagihariye
mpaboka tubwire wumva ari warahombye ukiriya myaka yose kugira ngo ubyare abana batandatu nubwo babiri bigendeye ukabatubwiye ko watereye umwana umwe wanyuma gusa ari wagize mu ntoki zawe wumvaga ko guterura umwana ari iby'umugore aho umaze guhugurirwa n'umuryango rwa mureke ukamenya uburinganire ukamenya ubwuzuzanye wumva ari warahombye ukiriya myaka yose wumva warayipfushije ubusa
nayipfushije ubusa kuko mba mfite iterambere rikomeye kuko nabaze imyaka nabaye mu ibyo ngibyo mbara niyo mbivuyemo aho ngeze hafi 20
imyaka 20 mu makimbirane no kutagira iterambere
ubwo se tekereza ubu ntago wambazaga nk'icyangombwa inzu yaravaga simbe nabasha gushyira itegura impapuro zo kwa muganga ugasanga nta mpapuro zo kwa muganga ugasanga bituweli zarapfuye byaranyagiwe
icyane imyoje nyine nuko ibyangombwa nyine byanyagirwaga namubwira ni se ko nshaka icyangombwa cy'umwana turakimbaza se ko byanyagira urajya mu mbivane hehe namubwira none se ko ushaka kunyoheza kwa mwana ngenda hera he na mituweli byaranyagiwe ugasanga nyine mu rugo harimo utuntu twinshi tw'amakimbirane
zihoriva ehe wari ukitubwira ibyo wahombye mu myaka 20 yose y'amakimbirane
hari nk'ahantu twari dufite akazi abandi bahakura n'imodoka ariko jewe natahiyaho ubwo rero nareba nkubwo harabandi bana bafite iterambere ugasanga bafite amapikipiki kandi twarakoraga akazi kamwe duhembwe umushahara umwe asangana
nakuwe wabitewe n'inzoka
nabitewe n'inzoka
umugore wawe ntiyarazi uburyo bwo kumva ngo wahembwe nibuze nabashira inyota umunsi umwe
hapi
ubu byararangiye mu rugo meze neza
ubwo tumeze neza cyane
umuntu umeze nka
nabashije nkimara kuzirika numvaga yuko ntajya mu rukiko numvaga ko urukiko umugore niya nakira mu rukiko azatangira ntegeke numva yuko
uravuga gusezerana
gusezerana
gusezerana n'umugore bihwanye nuko azagutegeka
ariko tumaze kubona ayo mahugurwa tumaze kumva uburingane n'ubwuzuzanye nibwo nahise nzya mu murenge turashyingirwa tumaze gushyingirwa tuvanga umutungo noneho anyiyumvamo nanjye mwiyumvamo bya bindi birashira
ntabwo wabonaga ari umugore mwiza wumvaga atagushimishije
mbese icyo nangaga yuko natahaga nayinywereye inzoga akambwira ati bite akaba yambaza ati iby'amafaranga numvaga atambaza iby'amafaranga mbese kandi koko nabaga nayanywereye
iterambere ryaraje mu rugo
iterambere ryaraje
uvugaga uburyo muri mu nzu imeze neza
imeze neza dufite n'izo dukodesha nk'imiryango nk'itatu
murugezeho imyaka ingahe
mu myaka igera nko muri 5
mu myaka igera muri 5 mufite aho maze kugera imyaka 20 yose mwayipfushije ubusa sibyo roze
yapfuye ubusa iyo myaka yose ariko nyuma y'iyo myaka yose yapfuye ubusa ndabona birimo bigenda neza kuko bigenda neza nuko turiba turimo natwe turimo dutera imbere impamvu dutera imbere rero buryo wakuruje umuriro mu rugo ukubakisha inzu ukabushya umuntu afite nk'abapangayi batatu burya biba birimo biza kandi ureba bibaye mu gihe gitoya ubu mu minsi iri imbere natwe yenda turateganya yuko hari n'ibindi twazageraho bifatika
nashimishwe kusigaye useka
guseka gusa hari n'igihe ninjira mu nzu nkatera imana amasari nkayibwira imana warakoze
agahinda roza yabagamo wowe ariko ugashobora mpabuka
cyane ntabwo nawe kugashobora ndabona yari yararenganye cyane
dukomeze umuryango wa mwumva neza araburere ndetse nanshimye umuremyi agata kumvise ubuhamya bw'abandi muravuga ku buringanire n'ubwuzuzanye muti mbere ntago byari bimeze neza kubera ko umugabo inshuro nyinshi twasanze bari kubiraga niwanyu byari uko umugabo niko byari bimeze rahure uraho ariko
turaho neza nge ndabona narayinzaga gihe yarabwira nti ngiye hari ako kabari mpinguye hariya namaga nishaka ntuyijyane nge ndaza mu kanya akayitwara n'umwana
isuka
duhinguye akayijyana
ahetse umwana mu mugongo atwaye isuka ye
atwaye n'ijyana
kigira ku kabari
hajya ku kabari haza gutaha saa 12 saa moya ntihajya kwifatira agasembuye
mu rugo byari byifashe gute se mu buzima busanzwe hagati y'umugore wawe uko mwafataga abana byari bimeze bite niba muri aha nk'imiryango yahindutse mushaka gufasha abandi byari bimeze bite nk'umugabo wakoraga ibyo ubonaga birengereye
nabikoraga nkurikije ibyo ba data bakoraga ati jyewe umunsi si impinga njye kuragira inka yanjye ndahingura inka nsange mwahiye mpite nigende aya bantu ngubu nanjye niko ngomba kubigenza nta kundi ariko uriya muryango wa Rwamuri kumaze kuduhugura umudamu witwa Nonsi yatari mu kagari kacu yari ati mpuze mbeka tujyana hese tujya kugura gute
yabatungi agatoki nande
umudamu Nonsi yata niwe wari ushinzwe Rwamuri mu kagari kacu
mbese bari bazi umuryango ubanye nabi
bari batuzi
ngo akagari kari kabaza umurenge wari ubazi
ngo twaduturanye ari nko muri famiye ati mpuze tujyane mbereka ati kandi harimo n'akantu sakaki turwaza hano baduhuguye ibyumweru iminsi 17 mu byumweru 17 umunsi umwe mu cyumweru ariko ntahavanye isomo ntazigera ntesukaho n'umunsi umwe njye n'umwana nzaseka nzamusigira iryo somo ryo kuba ntatesha umugore agaciro nshatse kuko akenshi yavunikaga amaga yose akayijyana akajyana n'umwana akahugira guteka akagira ate nibera iyo ngiyo mu gasembuye ntaza nsanze igikombe mu muryango nkitera umugeri kugira ngo atavuga
ukabukora ubishaka
nujye
babagabo baza batera imigeri ibintu biyenza mu rugo urabishaka
kugira ngo umugore atagira icyo avuga nyine nkahita nikomereza ibyo nsanze ku meza nkapfundura nkareba nkashyiramo ifurusheti imwe kabiri nkahita niryame bugacya dusubira guhinga
ariko umusaruro mwarawufatanyaga gato yageragaho
akareka ahubwo aragenda iwanyu ujya kurya ibyo iwanyu ibi ni ibyo mu isambu ya data nzaza nkugenera
yaramuzanye utamukunze
njyewe si njyewe nanjye ni umuco nasanze ababyeyi bari bafite iwacu
agata uraho nawe
muraho njyewe nkimara gushakana n'uyu mutware wanjye nyine nageze mu rugo mbona ibyo ndi gukorerwa bitesheje umutwe
ukiri umugeni
ubwo nyine nari mvuye mu bugeni maze kubyara bwa mbere tukajya guhinga twava guhinga akamisuka ese mana ndatashye ngiye guteka nkagaburira umwana nkategereza umuntu ukwaza ngo dusangire reka data ntategereza ubwo ninjoro nibwo yabagaje yamara kuza nibya ninjoro natetse nabwo ntabirye
ukababara
nkababara noneho ubwo ngubwo byageraho byakomeye yaba nyirukanya mbwi atareye wanyu nkagenda nkabaza mama se ni kuri yazubakwa mama kambira ati hangane noneho undi kukubwo zabaga zamushizemo nkabona raje akavuga ati ni mumbabare mu munsi abiri mbabazi nge nakosheje naze dutaye
ubwo mwahoraga mu mbabazi no gucyura warahukanaga cyane
ntago ari igihe kinini cyane ubwo nyine byaje kugeraho kuko nge byarenze ubwonko naje kuva hano hano kiruri ndagenda ntumbaze uko nari nambaye ntumaze uko nari meze ndagenda nageze hariya kuri rute kibiye mu ruhango niho nagaruye ubwenge ndavuge se ko ngiye n'umwana musize mama ndamubwira ko ngiye he ubwo nahise nkata ndagaruka hano ikiruri maze gukatangarutse ubwo nageze hafi y'urugo ndavuge se umugabo wenda mubwira ko nayo nagiye nyine ubwo ndirakaza ndagenda ninjira mu nzu nawe ariko abona ko ari amakosa ubwo ninjiye mu nzu abana baraza batese mama uvuye he nimwabana nimwe ntimwihangane nyine ntimwindeke mwimbaza
ariko bose rababyaye mbore rababyaye ubayeho gutyo
kere ku uyu nguyu metse umva navuga ngo yambereye igisubizo ubundi ubwo ngubwo bibaho nkamera gutyo nkahinga metse umwana nkataha isuka imbuto nyine ibyo natwayemo imbuto ubwo nkajya mu gushaka ubwatsi bw'amatungo
umugabo yagiye ku muhanda
yagiye ku muhanda nkashaka ibyo guteka by'abana nge sinarinzi ko n'abana bacu bakwiga ariko
ese kuki mutabegeraga umugabo banyu ngo mubwire muti mugomba guhinduka
icyo gihe sibwo ngubwo ukurikije uko wabasanze nabo baravuga ngo ni imico ya kera bavukiyemo wababwiraga ko bagomba guhinduka gute navunikaga njyenyine abana mu rugo ni nge bavunaga kandi noneho umwana yavaga mu mugongo ari hafi gutuka ubwindika bari nkuru ibyo byose nkabikora ntwite
no kuboneza urubyaro ntabwo wari ubizi
icyo gihe naravugaga ariko si ubundi ubu kuboneza nereka nzibyarira mamaza kumbwira ati ariko se ati wowe uzakora uko ushoboye kose ushaka uburyo uboneza ariko ma ko tubyaye turi 15 ubu ngewe arambwira ngo nimboneze ubwo se wenda mboneje mfite babiri
ufite bangahe
ubu uyu n'uwa kane babiri barapfuye bahagaze ari bane nyine ubwo duhugurwa n'umuryango rwa mureke buraduhugura ariko mana yo mu ijuru dufatanyije n'ubuyobozi bwiza umva umuryango waraduhuguye turahugurwa bumva amasomo baduhaye ku buryo uyu mutware wanjye byabaye ngombwa baramubwira bati rwose waramuhohoteye biteye ubwoba musaba imbabazi yarazinsabye rwose ndazimuha pe
niki cyahindutse mu rwego uyu munsi nyuma yo guhugurwa
ubundi yaravuga ati umwana ni uw'umugore ibyo ngibyo ntago nabivamo ariko abasha no kumbwira ati se igikenewe cy'umwana ni ikihe
wese ntabakireba cyangwa ntago biranze
abakireba ariko byose turunganirana
ku mutungo
nimba ari itungo dufite mu rugo ubu ngubu nimba hari nk'ikintu dukeneye mu rugo turumvikana tukajya inama nimba ari itungo wenda rigomba kugurishwa hari nk'ikintu dushaka kugura dukeneye mu rugo tukabyumvikanaho n'urukundo nta kibazo mu rukundo
yahoze ambwira mugenzi wawe Rose ngo ijambo sheri shushu ryaje nyuma babyaye umwana wa gatandatu nubwo bafite bano uyu munsi
umva ibyo byashere ngewe ntago nabyigeze nkuko nguko yagendaga akajya mu kabari akagenda kiberi akinywera bose ibyo ntibikibaho ubu ngubu hari nubwo agira gutya yaba afite nk'agafaranga wenda afite nk'inote y'igihumbi nimba agiye akanywa iryo cupa hari ubwo ngira gutya nkabo agira gutya nkabona anzaniye ararizanye
kandi atarabikoraga
mubera rugo umugore udatega amaboko umugore wahagurukiye gukorera urugo rwe
nibuse batize amatwi radio Rwanda ko turi mu kingo ni mu karere ka Nyanza tuganira n'imiryango ku buringane n'ubwuzuzanye nyuma yo guhugurwa n'umuryango rwa Mureke bagasubirana bakunyera bagakundana bagafatanya muri byose bakagirana urukundo bagatafatanya gukorera ingo zabo hari umugabo wavuze ukuntu yatereye umwana wa kane ntabwo byari byoroshye kuba wagira abana bane bagakura bose nta urakoza mu ntoki. Alexi turagana ku musozo ariko kwa Alexi na Jean Darc sibyo kwa Alexi na Jean Darc uyu munsi murafatanya mute mwageze kuki kubera guhinduka
no kubanga kubera gufatanya urugo rwacu rwatembere mu buryo bugaragara hari byo twagezeho tutari dufite ubu uyu munsi wa none turabasha kurihirira abana mu ishuri bakiga neza nta kibazo kukijyanye n'imikorere naho twakoreraga ntago hari hahagije ariko ubu uyu munsi wa none turi kugenda twongera ubutaka kubwo twari dufite tugenda tuvugura twongeraho mbere nago nahingaga ngo yenda mbashe gusarura nk'umusaruro ubasha kuntunga n'umuryango ngo mbe nasagurira isoko ariko ubu uyu munsi wa none ndi guhinga nkasagurira n'isoko
no gukunda umugore no kumufasha
yego bitewe no gukunda umugore wanjye no gufatanya yego
ako Jean Darc yasaga gutya ra
oya nago yasaga gutya nago yasaga gutya nari naramwicishije imirimo ariko burabona ko asa neza nta kibazo afite yego kandi nawe yabyivugiye yego
icyo niyo cyahindutse ndumva gushyira hamwe kuba mumaze kugura amasambu tuye heza murahira abantu
cyane rwose yego
naho kubujyanama
ubujyanama nyine mbere nababwiye yuko nashoboraga gufata icyemezo nkaba nagurisha inkiri mu rugo ntabiganirije umugore ntabimubwira nyuma akabyemera ariko nabikoze ariko ubu uyu munsi wa none iyo tugiye gukora igikorwa mu rugo kijyanye yenda no kubaka inzu turicara hasi tukabanza tukajya inama tukaba tutese amafaranga ari buze kubaka iriya nzu tugiye kubaka arava heshe
kandi bari ntabikoraga
mbere ntago nabikoraga
mbere yumvaga nta gitekerezo cy'umugore Jean Darc
yumvaga nta gitekerezo ngomba kumugeza aho nyine yumvaga yuko ntari umujyanama we akumva ko ibye agomba gutekereza mu mutwe we
yumvaga ko mu mutwe we nta kirimo
yumvaga ko ntago mbizi n'imbere abonaga ko mu mutwe wanjye nta kintu kirimo gusa nyine nabyaga kubona nkabona yabikoze ku giti cye akabimbira nyuma yarangije no kubikora
twavugaga icyahindutse mu rugo hari kindi
rwose byarahindutse ibintu byose byarahindutse kuko mu bigaragara nanjye ubwanjye ndabibona kandi n'abaturanyi batuzengutse nabo bakabasha kubibona kuko iyo babona tumaze kugera kuri byinshi usanga nyine ari twebwe bahinze intangarugero muri uyu murenge wacu wa Mukingo
yana neza ariko Jean Darc
kubera nyine ubwumvikanye ndetse n'ubwuzuzanye tugirana mu rugo njye kubona nyine nako sinjya no kubona kuko nyine niba ari amafaranga twabashije kuguza mu bigo by'imari nyine tubasha kuyakoresha neza twumvikanye nyine nimba ari umwenda ukeneye mu rugo nimba ari abana nabo bakeneye imyenda nyine tugafite amafaranga tukagenda mu isoko tukabasha guhaha ibyo dukeneye mu rugo byose
twarebaga icyahindutse iwanyu muri groupe twaganira ko muri batatu nabonye ari abagabo mwabikoraga gutyo ukumva ko umugore ari we nyiramirimo mu rugo kuba mu burushyi kubaho gutyo atagishwe inama utaha wigize ukuntu kugira ngo umukange abagabo bahombye iki ubu ni umwanya abagabo baguteze amatwi bahombye iki Alexi
nagira ngo mbwire abantu barimo kunyumva ko ikintu cya mbere nabashishikariza ari ugufatanya n'abagore babo kugira ngo urugo rwabo rubashe gutera imbere abantu iyo badashyize hamwe ntago urugo rwabo rushobora gutera imbere ahubwo basubira inyuma naho bari basubira inyuma ariko iyo mufatanije urugo rwanyu rubasha gutera imbere icya kabiri mu rugo abana bakishima bakabona wabareba ukabona baranezerewe umwana ntatinye kuba yaza ngo akubwira ati papa ati ndashaka iki yego ariko ubundi imbere umwana ashobora kukureba mu jisho yashoboraga kukureba mu jisho akanagutinya ariko ubu uyu munsi wa none abana barisanzuye mu rugo nta kibazo gihari kubera ubwumvikane n'ubwuzuzanye dufitanye n'umugore yego
Izimufata ku rutugo. Wasanga nawe yarabiherukaga kiri umugeni, sibyo?
Yego.
Nagarutse mpabuka. Turi gusoza. Niki cyahindutse wawe na Rose? Eh? Kamera kuri Rose.
Yewe nkurikije kumenduka twagumije kugira mboni wanjye hari ikintu kimwe gihinduka cyane. Kuko ni ukuvuga ngo impamvu kimwe gihinduka turakora icyo dukoze tugahuriza hamwe. Kwahuriza hamwe tukajya inama y'ikintu tugomba gukora. Cya kintu tukagikora tukanakira kunze. Ubwo urumva ko ari impinduka zimwe zihinduka. Ubwo impamvu mvuga ko nanone nakongera kuvuga ngo hari igihinduka. Nuko ubu ngubu nimba ufite umwana ukavuga uti ageze mu kigero runaka utekereza nkawe ukashyira ubwenge kugira ukavuga uti namushyize mu bintu by'imyuga nawe akazagira icyo ageraho. Ubwo uba wumva ko hariho ibintu by'impinduka bihinduka mu rugo.
Hari umugabo wawe se wambwiye ko yateruye umwana wa kane?
Yateruye umwana wa kane ari nawe uheruka mu nda. Mu bandi bavutse mbere nawe yateruraga. Yabaga yibereye aho ngaho mu kazi nyine akibyuka agenda akagaruka gutyo ugasanga ni nyiramiruho mu rugo.
Akora umuntu w'umugore nkawe ukiriho mu mirongo nk'iyo wabagamo ashobora gukora bigakunda agatera imbere
ntabwo yatera imbere kuko ibibazo ubukora n'ubwo ukora uri umwenda ukagira icyo ukora ariko ugikora n'ubundi gihita gisohoka kigenda kuko nagitekereza ubu fite cyo kumajera iby'urugo n'uwo muri kumwe ngo mugire icyo muvuganaho ngo muzatera imbere.
Mbabuka hari cyo wongeraho se kubyahindutse mu rugo? Rosa arabivuze nk'umugore wawe.
Cyarahindutse cyane kuko nk'ubu hari ahantu tumaze kugura imirimo nk'itatu kandi icyo gitekerezo sinakigiraga. Ubu tugira inka niba tubonye iri bubyara umurima tukayigurisha tukagura umurima. Ubu twari dukingishije inzugi z'ibiti ariko twashyizeho inzugi zikomeye. Byaratandukanye rero.
Baba nimwasangiraga ku muhanda bavuga bati yarazwe n'umugore ibyo ntacyo bikubwiye.
Mfata n'isuka nkiharurira mu muhanda anawe agakubura cyangwa se yaba atanahari igihe nanikubure. Nta n'isoni bikintera, nta n'ipfunwe byanantera. Wagira amahirwe ya burya nkanjye. Niba utarabashaga kuba wabasha kwishyurira umwana umwuga ubungubu ugiye bubona bibasha. Ariko mbere nta gitekerezo
cyane. Nawe warahindutse wari inzoga zigende.
Nari nshaje naye nagiye. Inzoga zari zanshajishije.
Imiryango ari bayo nkamwe iri guhomba iki?
Iri guhomba byinshi. Niba bahinze ibishyimbo umwacisha hano ndagacisha. Niba bafite urutoki umugabo arakinywera hariya n'umugore niba anywa nawe akaba yanyura ku ruhande akaba yakigurisha. Bagahora mu bukene, bagahora mu dutiku tudashira. Ariko iyo mwamaze gushyira hamwe byose murabipangira. Ubwo rero ndumva uwashaka yakwisubira. Abagabo nka bagenzi banjye bakwiriye kwisubiraho bakareba yuko ibyo twakoraga atari byo. Ni igihombo gusa, nta nyungu irimo kwihagararaho, ni ibihombo gusa. Ndashima Rwamureke iyo yaduhaye amahugurwa ikatwigisha agenda. Ubu twari nari ntarajya kuri SACCO kuguza amafaranga ariko ubu ndasimbuka nkaka amafaranga nkapanga ibyo nyakoresha nkishyura. Ariko mbere bataraduhugura reka no ku muryango wa SACCO sinayigiraga ntago nari nzi no kubitsa ibyo ari byo.
Kandi wumvaga ubuzima urimo ari bwo buryoshye?
Wumvaga ari bwo buryoshye ndigitangaza.
Ugataha ukubita imigera amasaha basi n'ibindi
cyane.
Reka dusoreze ku muryango wa Rura.
Byanyutse ni byinshi cyane. Maze kugura ahantu 1,600,000. Kuko ni ahantu hari hanyegereye bashaka kuhagurisha bishyura imitungo bangije muri Jenoside bati ushaka amafaranga uyaduhe. Ngo iri ngubu ntiyaka tugurishe ino nka tugure hari ahantu igisakuze wenda tuguremo inka ntoya izongera ikure. Tubyize uko nguko ubu tumaze kugura ahantu 1,600,000.
Hari inzoga zivuye birakundana?
Inzoga? Urebye nawe zivuyeho ko ejo. Ntabwo ndi nka mbere. Niyo yahinguraga nigeraga mu gasembe nkacyurwa. Bavuga bati musohoke irondo yivuze bati musohoke mutahe nibwo natahaga nanjye.
Agata se wamubona gute imbere yawe umunsi uramubona ute?
Si ukugira se nageraga imbere nkagira nke mva mu nzira nitambuke nkabitera umugeri bishaka kugira ngo atambuke.
Benshi bazi ko bibira biterwa n'ubusinzi ngo azatere ibintu umugeri. Kumbe umuntu wasinze ababishaka agira ngo abatere ubwoba.
Atambuke ati wari uri hehe kuva kare? Kuva twahingura wari uri hehe kuvunika gutya uri hehe yarya? Icyo gihe yabonye ateye uteye ikintu umugeri ntabwo araceceka ntakira kuvugisha. Feri ya mbere mu buriri
abatekereza nyine nk'umudama mu rugo ataho ubwo iyo ngira Imana nkabona aryamye ntankubite abafite ubwoba nawe mu mutima avuga ati natankubita nkabona bucye bw'Imana ndashima. Ntabwo wabitinyuka wa mugore wahera hese kuvuga uti yanyica niyo waba umurusha imbaraga ntabwo wabitinyuka. Reka
ibyahindutse uko abikubwiye kuko ubu ngubu tubasha kujya inama. Uwo murima kubwiye koko twarawuguze inka twarayabashije kugura ikimasa gitoya kugira ngo tucyorore gikure. Ubu ni ukuvuga ngo abana bariga tubasha rwose ubukene turimo turabuvamo kuko iyo ubashije kurihirira umwana mu ishuri njye mba numva ko ubukene burimo bugenda ngo turahinga twakweza tukajya inama. Ubu ngubu yagiraga gutya yaba abonye wenda ngiye nko ku isoko yaba ari nk'utwakanyereje ubwo akagurisha ibyo simbimenye. Ubwo urumva ko ni cya gihombo ariko ubu ngubu rwose nta niri na rimwe ntashobora ubu tubasha kujya inama. Ubwo rero iyo umwana abasha kujya kwiga burya urugo ruba rurimo.
Abagore bagenzi banyu bakibaho muri ubwo buzima babigenze bate kugira ngo abagabo bahinduke?
Mu bigaragara nk'abo ngabo bakiri mu buzima nk'ubwo twabayemo nabagira inama yo kwegera nk'ubuyobozi runaka bubegereye cyangwa se bakaba bakwegera nk'abadamu nkatwe batuboneraho urugero nk'uko twahindutse tukaba twabagira nk'inama nko kwa kundi nyine dukora umugoroba w'ababyeyi tukaba twabagira inama y'icyo bagomba gukora.
Uriya mugabo ujya icyo namujyaho inama niba nyumva pe genda mubwiza ukuri nivuye inyuma agomba ave mu byo arimo ava niwo wa muco wa kera wa ba data ba sogokuru arebe igihe kigeze kubaka umuco nyarwanda apana kugenda ku bya kera ba sogokuru bakora.
Icyo nongeraho ubu ni ishimwe cyane rwose kuko njye ndashima Rwamureke nivuye inyuma kubera ko ubu uyu mwana nkimara kumusama uyu yabashije kumbwira ati tujye kwa muganga. Tumaze kujya kwa muganga, muganga mutegeka ku buryo agomba kujya muririmbira. Njye nashimishijwe n'ukuntu yaririmbiraga umwana.
Yaririmba uyu mwana yararimbiwe kuva akiri munda
cyane. Ariko ubu ngubu ibintu yigira nibyo umwana waririmbiwe pe. Ubu rwose neza noneho aranamuterura. Ubu nimba hari nkaho ngiye mva nta kibazo ubu ngubu nkifite. Niyo mpamvu yaba ubu ngubu mfite akagasura. Nge se nasaga gutya reka da. Barandebaga nyituruka rerya bakavuga bati
ni wa gukwira iryinyo.
Oya.
Muri make dusoze ababumva bavuga kuri kundo rwanya ijana ku ijana.
Nta kibazo ni ibintu nifurishe.
Ubu ngubu urugo rwo kwa Rabene basigaye bavuga ngo umva ngune kwa Rwamureke. Niryo zina batwite ntago kivuga kwa Rabureni kwa gata. Baravuga mbere ko wageraga ku kabari ukabasha kuza tugasangira ako gacupa. Ubu ngubu kubera iki ugira gutyo kicari muhira mpaka nimugoroba. Ubwo wowe ntago waburi ubwa gata waraburiye. Akavuga ati ubwo naburiye nta kibazo kubera kubwa urabyumva.
Nabwira abagabo bagenzi banje ubu mu mudugudu ntuyemo nabaye nk'icyitegerezo usanga bantangaho urugero bati wa muntu wararaga mu kabari bisigaye bimeze kuriya bati reba hageze bati buriya yaba yaramenye ubwenge kera abageze kuri ubwo nkaba nabwira abagabo bagenzi banje barwanaga n'abagore bararaga mu kabari bahohoteraga abagore bakwisubiraho kuko birane ibihombya gusa
batateroga
n'abana
Ndeka bisoza ikigano cyacu mbashimire cyane na babyeyi abagore n'abagabo mu murenge wa Mukingo ni mu karere ka Nyanza twaganiraga aho nabasanze n'imiryango yahindutse ku buryo bugaragara urabireba no kwisura uko umuntu asa buryo uhita ubibona ko ari umuntu ubanye neza n'uwo bari kumwe cyane ko bavuga ko iyo gihe baba bagabo kibanye nabi isura yabaga yarahindanye ariko uyu munsi urabona bakeye bati mu rugo bimeze neza n'imiryango rero yahuguye n'umuryango rwa Mureke basha kumva uburingane n'ubwuzuzanye gufatanya imirimo gufatanya imitungo kugira urukundo kugira inama kumva igitekerezo cy'umugore ukumva ko nacyo ari igitekerezo cy'ingenzi ndetse no gukorera urugo mwumvise umugabo avuze ati nateruye umwana wanjye wa kane abandi ntago bazi intoki zanjye murumva ko n'umwana bayabigendeyemo aba rero ingo zabo abana abaturanyi bose barishimye kuko nta makimbirane ntanduru mu rugo reka ndifuriza ibihe byiza mbifuriza guhindukaho bitaragenda neza kugira ngo namwe mu Jana niterambire mwo gusigara inyuma aho kugira ngo muhere mu makimbirane asubize inyuma umuryango n'ari mukirangaroze ibihe byiza.
Mubera rugo. Umugore udatega amaboko, umugore wahagurukiye gukorera urugo rwe. Batinyuke bakura amaboko mu mifuka bakore
iyo nguzanyo narayibonye ndarayishyurira narangira
mbere nari nzi ko abagabo bafite ubundi bwenge bundi butari nk'ubw'abagore
bani bagenzi bacu barakora kabisa nk'abantu b'abagabo
kububereye urugo bisaba no kuba hari icyo umariye urugo
ndashimira president wa Repubulika kuko yaduhaye kumva ko natwe tugomba kwitinyuka
bikorwa byacu tugiye kubireka bivuge cyane kuruta uko twebwe twavuga
umva mubera rugo umugore ubereye u Rwanda.